Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen ɗi e fulfulde miɗen altinere nogay lewru juillet hitande 2026 sakiraɓe to gonɗum heɗade hejoji amen ɗi leɗen de magal muɗum wakkat jon o fuu min calminam sanne. Gouvernement e leydi amen ɗi kañum ka holti wiide ana anni ƴewtade ƴewtere goɗande yimɓe fayeto galleji le leydi amen ɗi le oɗo projet ɓamaɗo yorto ministre M ele batu mumen gadɗo aljumaɗo ɓettinde ana holta ele muɗum ɗati kanɗi tabitidde yalla malinke goto kañum ka talkurko holtita wiida yo malinke ana tete. Espagne kañum woni latiɗo champion e le piiɗe coupe du monde bangal bilki sembe calɗi ɓe tappi leydi argentine e le final sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɓe joganiam kikiɗe hannde bisimila moɗon heɗade men. Gouvernement leydi amen ɗi kañum ka holti wiide ana yiɗi ƴewtade talkuru godanɗo yimɓe fayeto galleji le leydi amen ɗi ele oɗo projet mo ɓe ɓami iwde ele batu ministre en gadɗo aljumaɗo ɓettinde ana holita ele muɗum ɗati yogaji kanɗi tabitidde yalla neɗɗo kañum ka ko laati fuu so malinke yalla ana tete talkuru kulitowo wiide yo o malinke fa keeɓen famtare anni ko imrana kilo mayja heɓani en dow majji omde fettango Mamadou Samaseku.
Lam o no yiɗi ƴewtade sériyaji duuɓiɓe leydi ndi kañe galleji yalla sembinde haybugol nafakaji leydi ndi an le oɗo projet totugol talkuru ɓinguiluɗen kaku fewdo e yimɓele holtaɓe pabike terrorist en itti jawdi terrorisiyagal maɗum jirwini kabaru terrorisiyagal yama kabaru muɗum yowe dow yimɓele jinganoɓe leyɗe goɗɗe maɗum gollidoɓe e pelle holtaɗe yo wayɓe jiɓɓe sendude leydi ndi maɗum terrorist en lam koɓe facitini wiide ɗum fofi tawede kaɗo anniya wawafe gollirede soni ɗum lato sababu wadde jomum gaño leydi ndi fade ka gollirede saria o no hani tafun ƴewtede e yamrede bangal CNT ɗum woni conseil national transition.
Kiiti kanko ardunoɗo kiɗɗo gollirgal ngal ɓe noddirta sécurité d'état ka yimɓel ɓe hayfidano ka fuɗɗi altinere hannde bamako ɗo kanko sergent chef Soumaila Bagayogodou o heɗama o holliti wiide kanko ka won juttiɗomo e inde kanko ardo kiɗɗo ngal ɗo gollirgal o faabo ɗum yalla ɓe keɓa samminde laamu o jinganoɓe on ɗo ɓeɗo yimɓel kañum en ka holti wiide serafu makko ngo ka wala fuu ɗo haɓɓi. So ɓettike ɗum ɗum mi andinan mon tan wiide ko nawiru bangal hay taji kanko Clément Dembélé kan Youssouf Bathily kan yimɓel ɓe hayfida joɗa haalaji muɗum kañum ndu fuɗɗi cour supréme ɗo bamako ɗo beete hannde jababu muɗum kañum yo joɗa haalaji ka jababu muɗum ana dooma nayyi lewru uttu ngarundun. Fedne ɓe noddirta Institut National de Prévoyance Sociale ɗo woni INPS rewi ittude e golle yimɓel capannayom e jettoyom saabi holtama wiide haytaji ɗiɓe natire on ɗo golle kañum ka wona ko laaɓi oɗo anñam ɓami o ka holtama ele communiqué goto jiltinaɗo sappo e jiɗɗi lewru julien no caggal horongoji kewɗi ɗiɓe gaɗi e ɗaɗo yimɓel holti wiide ɓe janggi fa keeɓen famtare anni ko kalifa goyta heɓani am dow majjum ɗo feytango mawɗo Samaseku.
INPS holti wiide yimɓele capanɗe nayyo en jetton holtaɓeɓe fof diplôme en ƴewtama e jangguinirɗe duure ɗe e wi gollirɗe nde tawa tagui ɗi foof gana fe hakika ndenno nde holti wiide yaltude golle ɓeɗo yimɓele ɓe waɗama e le teddingol sériyaji leydi ndi e dow yamiroɗo ɗum gollirde ngallure bamako hominide kabaru golle. INPS fenni kabaruji holtiɗi wiide yimɓele temedere e sappo e nayyo stage golle mum en darrama ɓe micini wiide ɗum fay goto yoɓata kesoni jomum ɓamaka e golle.
Piiɗe coupe du monde kañum ka timmi leydi Espagne ana heɓodira e leydi Argentine heɓe keeɓi ngalluɗo ɓen ɗo yimɓele ɓe gatti ɓe baddel gotel ɓe keeɓa fe gotel yimɓel hewɓe kañum ka ɗum latanke bon ɗum laatike bon bonni jikke mum en sanni ɗo woni jinganoɓe ɓeɗo yimɓele ele piiɗe ballonɗe fa keeɓen famtare anni ko Halima Yatara landodir e yoga e mabɓe ɗo fettan Ousmane Ali Bouly.
On avait l'impression que
ana wayno hono latoɓe argentine ɓe wona warɓe fide ni mi yi e timmode ni won neɓo pirata o wiide tan min kay ɗe piiɗe bonni jikke am mimiɗo domuno darde final belɗo hono 2022 ni hakkude argentine e franci min ko jelinomi argentine ɓama coupe o ka wona noon laati min gañuɓe jiɗumi miɗo domuno ɗum laato tiro but caggal prolongation tawedu argentine heeɓi kaw
tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
fuɗɗitigol gollidal hakkunde leydi Mali kañ e leydi Algérie fayo to himmeji ko habbe hoore yimɓe ndemoɓe haabule wakkati jon o ɓeydade tannugol koyɗe heɓugol engrais kañ e fed batu mo noddirta forum international de la diaspora malienne ɗum woni yoga e sembe kabaruji ɗi haalaji muɗum mema e yontere ɓettiinde anni ko Mamadou Sama Seku heɓi anon en dow majjum do fettanmo kanko e hoore
goto e kabaruji yontere ƴaɓɓinde nde yo fuɗɗitingol gollidal hakkunde Mali Algérie caggal lebbi kewɗi tiɗallaji e leɗe ɗiɗɗe humpiti uɗitingol laawi diwoji e kañe wirfagol heƴaɓe mabɓe kabaru goɗɗo yo sugulla ndemoɓe ɓe le nokkuji kewɗi leydi ndi ndemoɓe goytike taadefi keɓal agrigaji ɗi cogguji muɗum ɓuyta yontere seeɗen fadde fuɗɗugol golle hakkika ndemal en cakkitiran kabaruji ɗi e bisugol bamukoɗɗo kawrtal ɗiɗobal forum international diaspora malienne ngal ɗo kawrtal fanda muɗum yo sembinde faaba ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe caggal ɓe ele kabaru yirwere leydi ndi
sakiraɓe mi jowtiwam sanne heɗade kabaruji amen ɗiɗo mi kaddata kikiɗe hannde fan jeehe fey nokkuɗo e seeɗa sekugajigo wara humpintinno ɗiɗo kabaruji fuu e francin konde en kireja